kidonda mwana ndio jeuri yangu Simba. Mtu wa Mungu ndio jeuri yangu Simba. Haringo yangu mimi ni Mungu wangu Simba.
Champion,
yeah,
yeah,
super champion,
yeah, yeah.